Tricks, the return.
No,
I was looking for someone to love me. Neni bata ula moto ya kanilat. Nenesa zivina, kule nika kufumana. Nenesa zivina, kuluka nilumela. Baby, I want to say thank you. Fakunifa na kwea hao. Fakunifa pilu ya hawa, baby. Kene mufumana, kene ni wataula. Kene mufumana, wakwa pilu ya ka. Kene mufumana, kene ni wataula. Kene mufumana, wakwa pilu ya ka. Mukwashe mufelile. Mukwashe kile mufela. Nikamuwawa lela na ingeli. Wena nikakuwawa lela na my baby. Wena nina we are one my baby. Wena nina we are one my baby. Nikakulata mama sizo nikaufela baby. Nikayeza kaufela muna za tukwala kuyeza baby. Kuna akuna kulila no, kuswata na kupanikinga no. Kuna akuna manyando no, nikakuba walela baby wo. Kene mufumana, kene ni wataula. Kene mufumana, wakwa pilu yaka. Kene mufumana, kene ni wataula. Kene mufumana, wakwa pilu yaka. Mukwache mufilile. I'll treat you well, cause you are my queen. I'll keep you safe, cause you are my everything. I'll take you to America, you go and see Joe Biden. I'll make you my daily speaker, so that every day I listen. Kene mufumana, kene ni wataula. Kene mufumana, wakwa pilu yaka. Kene mufumana, kene ni wataula. Kene mufumana, wakwa pilu yaka. Mukwache mufelile.
Mukwache mufelile.
Mukwache kene mufela.
Original Pirate Boy DJ Tricks Pondakias.